Batu chobeni kubabo. Ifumajino a sabata e. Mbuzi babobi hene kubabobo. Yose ni sabata. Buntu wesu. Jendi kwa ya mami. Abu batu wagwe. Alimiri nondamba sunu uchi. Na mami wayanda. Yanda wamba uga mulumde. Wa ifumajino. Mulimu wesu. Wesu. Ulongwe abulome. Wawundele gala kuba. Uswangana ifumajino. Ereo tulagana na ifumajino. Ajitegwa ulembo wa janza ubulambo arimwe suno masigu tina mami wayanda genda kugana na aji jitegwa sina mungano ya kuka pakutanara mwawe mopati wa mapenzi ero ndi anda kutina tojisibusana ulibos obo monga waunka ya kujikombelo suno na suno masigu kutinga wabola suno masigu umulombe sena mungano yonka pakutanara mwawe wa mapenzi ero nda uli mbandi uwene wajejo na antela hei yuti ii mbungano yonka ujindi ejo abobo chianda uwandiga jejo sunu masibu eo lino ndaga pa aradio jilo mwesu wesu uyandwa neveo chajita eo jifumajino yuti na wakari umui wakari anda uwambelwa yukubago guno a eti ogulogo amwana wangu wakali oguya uhosia makadi kabela wakanyina naba omwe hey. A 9 ogulogo wakali vio mtu omwe wago wambela ino sunu masigu u na makadi amipelo alamuzikwa ndiko mene iku mkwajejo ndiko mene uwanakuti pali mkuli pambela umuntu omwe ujisitwe oyo Weyo gombela. Pele kwari. Kuswangana sunu masigu. Inya liza. Beri kumo jibi. Eri wantu. Teba gazwa abobo. Sunu masigu. Ano kujia makadi ami pailo. Asigisi 30. Sunu masigu. Ulibabu. Uti inga. Kwa ziba ulijejo. Pao. Mzila. Ya kutunkomega mulumbe wangu. Na kupanisigwa wabuleza. Na jintu. Aa. Na kujincha. Jiyo jangu. Mzila ya kupanisigwa wabuleza. Na nchaguba. Ibu yo. Jarukutuko. Wabantu.
Now let us bow our heads just a
little. Lino atukotamiga mtu Yesu asho nto huyo. Momo pailo.
Oh God, most righteous Father.
Oh Liza, tata ululeme logo.
We are so happy.
Ulikomene logo. Ifumajino. Mulimbo tunjila busena. Iwago usalala.
To look up into the skies.
Ulanga mumelanga lenga. Ubona obo mulimulemu. Mulimu Yesu. Mwazwa wimba. Zindi jisho nto. Yainda. Akubona nduwe, otanda biga mababa ago mapati ikuswa. Umelenga lenga, uya umelenga lenga, mulisigwaze mutumbu. Mwabweza vana bagwe vanini kuswa, ujitente. Halimika tani nga kuwa kusia kuswa, ujitente. Wabamu na abuyo mababa agwe mapati. Kakulegila vana vanini, uwana obo mwali mulemu. Mwali wangu zulogo, obala kwanzia utoma mababa agwe kambo bapanga rendo rwabo lutanzi. Waguluga. Iguza kujitente ijabo. Mwameleza sunu tulikomena logo. Kutinga tolanga mchulu akubwana nyenyezi. Mwamelenga lenga. Mwezi. Wende ibupati. Wazuba ama planeti. Mwuri. Mwabu zunguluga. Mwuru mwano lulonde kide. Tulibobo. Hao. Tulabona obo. Mbori mwlemu. Ere java jindi. Mwurindi swebutua. Mwujitente eji janiga eji. Kuti tujisi kwanza mweni. Kuziwa kuti oyo. Wagabika nyenyezi. Mimigondo ya yo, oyo wakapanga majulu, anyiga. Ingawezi ya buntu wesu, chanzio, utagwanji ulipasya, mungusena obo, wakashomezia. Kambo inga, kwa bona obo, mbori mulemu. Alime mbori motuli wakuti tufona, umazwa agu mamanino. Wakutana babi okubola, wamana wago mungu watologo. Oyo mkutuli uyando kapati, tagomba sunuguti.
We pray today that you'll remind us of how close this is, this great event.
Agujitiga upati.
And may every
Awe kuti untu abumwe omono. Bumwae miyeyo. Yon si ujindi eji. Harimutata tukomba kuti. Uganane ulindi swegu inda mchiri yako. Sunu. Ikutegwa tubone. Kuinda kusongo kwa basisimi. Umasuba aga inda. Obo kubola. Kwa mwami. Mboguli mwisi. Indi twaibala metende Yesu. Akumwa maredi Yesu. Kulizi kuti ulijitu nyomwe. Jilovide. Niyo ya Yesu ya tuambila kuti jintu ya mwe jirirubide kumaninina.
And give us that today which we have need of.
Alimi kutupa ejo sunu chotugulide. Kuhuna avo, mwami avo, balavu kutule isunu. Akuponya avo, benda kuponise kwa sunu. Elio twagomba kuti ujule mati Yesu kuti akwe ijwi iliago.
Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriate.
Kujula mlomo wa mlanda wako, haugana na eno zintu ezio, tinga jelela umugana yako, kuola eri, kambo kwa jilomba, muzinari ya mwana wako, walu yando, mwami Jesu, amen.
Over in the Old Testament,
omu ya mwajusumina noja gare, mpuguri ya Daniele, jipati 5 agampangu, pa 25, ndianda kubala.
And you who are taking your scriptures down, and now we're starting
to look at the magwalo ano, alimirino kwa usakuti tatujisi vusena, bugu kwene, wababo bayuhi.
Ndianda
kubala kuswa kwa mpango a 25. Alimakube kutimuami, ayungizye, chilongezye jakwe.
And this is the meaning
alimi obu, mbobu panduzi, wajeyo, jagare mwa iwuti. Mene, mene, tekelo upasini. Mulima kolo esu, jihumo jino, utujosia, mojizuminano jagare, usimpa kweye ya wesu, wamambini timashonto, agu jitiga, wamagani agare. Ele utulizu kuti, magani agare, alari lolola, zindi yonzi. Walo, mwia wangulino, ndibala, ante niseni fathersi, awonja uwana, winda mumakwalo. Obo mbotu lolo, iwukalo, obo, iwaga inda. Alimu iwukalo lonsi.
And our blessed Lord said that the scriptures cannot be broken.
Wagamba kuti, imagwalo tagonzi usosikwa. Onse magwalo, aelede uzulizikwa.
What a consolation that is.
Ino ogo kumbulizikwa, kwa kutupa, tobantu avo ibabala, magwalo aya.
Knowing that what we have read cannot be broken.
Mwuzi wakuti, ejo, jotwabala, tajiwonzi uchulwa. Itupa intarisyo njo mwalago, ya uyamiwa, ilu shomorwesu. Alugwalo loonsi, welede uzulizikwa. Hao tujana kuti, mwuzulizia, imagwalo, iji. Lemu gapati usigila, zindi zingi, lejisi, uzulila, wabilo, alimwe onji, wangao, alalolola, nejibaji indi jomwe, kupamu kwa jenyo, mbaibele, mwini matayo tu, ilabagwa, au pali agamba, uzwa maige pita, ndaga itamana wangu, utinao, mbalu, vale ilugwalo olo, akutobezia ulembo, butondega, mwilu jana, usule ogo, utileza, waga itamana wakwe, jagobo, iguzwa. Mwini Israele, iguzwa, mwege pita. Alimpawa agwalo, kazulizi kwa alubo, jindi naga itamwana wagwe. Jesu, uzwa mwege pita. Elio, tulazumana nabuyo, ulilolo la kwini, kambo, tulina nigidwe. Igutina ndagule mbela lukwalo, antela inga, walumba, lukwalo olo, alimutina, wanile mbela lomwai, ilimasimpe inga, ndalulumba, Hele lukwalu wangu inga, wababu yo, ulinduwe. Pigago, wamana ulubala omwe, yebo, ulibuzi upanduzi wansi, alimwe lukwalu inga, tewelela limbi, uliombi, wakabambirwa uyo induwe, na iluago, ulindimi.
But it's not so with God's eternal word, it's inspired.
Hele tajiri wabu kutu yoreza, litamani, Nidena nigidwe, hapa wabu, yabantubo onsi, mumakalo onsi, iwukwanya zimo, zi onsi. Heyo, daribamba uzmanono, kulilolo larini, mwuri magani agali, waenda gonsi, alenda tuomwe, amagani agali. Alimi, tarisegeru ibotu wario, kambo, nijiri tamani, liareza utamani, kali kwanji usegerwa bubatu bwalyo
our scene this morning is in Babylon
paoyo yesu yifumajino yiri mu Babiloni kibotoroko kwale ndise kuti tuzibe ushonto kujatizia tolopo eri pati eriyo nakali kubala dalino ari Babiloni kuzwa I ububambe babusena awo pobedi alimwi nakali kuibala ikuswa ku to Babylonis ya islopo amwi makani agali agali ndi maningi mu Babiloni Babiloni yabonekela lutanzi matalikilo a Baibele pao yabonekela agati ka Baibele ilo mpao yabonekela mamanino a Baibele gambo kuitalikilo matalikilo kambo matalikilo nitalisio ya mboto mu Baibele pao mpempao imboto ya zito yonsi zi anjika sonu kwenye matalikilo mu Babiloni mu matalikilo mundijati ili Babiloni ya matalikilo mu matalikilo
founded by Nimrod, which was
Yaga Janwa Lutanzi Gwinda, Winimolodi Oyo, Wagalimana Wahamo, Ari Mulutanzi, Yagari Utegwa, Mirango, Ya Paradiso.
Then it was called Babylon.
Aho Yagai Twakuti, Babyloni, Abala, Babyloni, Yamba Gua.
And Nimrod
Arimu Nimrodi, mwagatarisia oyu, mwenyemwe jazibela ya mzuga logo, mwenyiga ya kasisirwe, walo wakarimu nzimu pati. Aho ya kajanwa, mwumakuti ya kushina, arimu shina wakari, ikuti ya shina, wakari usina wa mzuga logo, mwenyiga ya kasisirwe, mbali mpati ya bulimi. Amulanga mupati ufureti wakari kutilaila manjiga au tigrisi ya gari wanyiga mojilondu hele ufureti wakari kutilaila china ilomponya agati kakuti eri uimundu mupati wakari ya gidwe alimi walimi ya menzi impati maningi ya jendi ejo
a mighty place and it was
the science of the north world.
The city was
imunzi kuzunguluka wakajisima mai alimwanda amagumi obilo uweza munzi alimi malambo agari tukokola minyanda yobilo atala alimi ulampa watukokola tulimianda yotatwi ingawenzi wankalagi ilikisambamwe atala kulubazu alubazu kuzunguluga ibulambo obu akusundana kuzunguluga bulambo ili mpawa mbunzi walo wakajisi malinguo tukwagwa tupati kapatila ilo tukwagwa otu kwa wali kutandila kwelana na agabotu kwenda kwelana kutukwagwa tukusiasunu kiendi kino agali tukokola tulimianda yobilo kumbuka sule ejo yagali jenzu kumanina umunzi kwa mazuba ayo kambo tukwagwa kakali sumene uyo mkalagi nini kuinda mugati kende jemwe jainda yagali yorwe yangu ikwa mu Oslo Norway akumusanza mujibela ejo chaka hindi ya munzi oyuamiaga hinda usiulu ikuba inga tosyanikisha mungatokala kwenda utukwa kwa kwa munzi kambo kendelo ilike chapaka jisi chakali ya nkalagi na basimbizi eo njenzula yonso minzi yagale ya siku mwaga ya kitwe Babiloni yaka jisi tukwa kwa kwa tukwa kula kremianda yobilo mubuka sule impezi ya gali uwanja umachinga kuzulanyo kuzwete kulubasu alubasu atuka kola kulimianda yobile mubuka sule kalagi kutobela kalagi alimi wakaya kitwe ikuwa jitiyomwe mu kubambwe kwa Romu yasunu au Babiloni au siyasunu kwa ikede kakwa kwa konti kakari kusolela kutempere ya Jupiter ajono ya wami ndamba yono ya wami yono ya wami wakari busena bupati agati wamunzi alimui kumere ya yono ya wami wakari mulonga imopati ukuleti. Amirango mipati amonzi oi. Yagali ya tukogola tulimianda yobili. Mubugasule alimi ulampa. Kwa tukogola tulimuanda amagumi osanwi na mianda yobili. Mujulu babamga uwa muyumbu.
Oh, it was a mammoth city.
Oh, wakati mwanzo mupati wakatila, alimu antomwe, amalambo hao, wajisi magade ni mapati, agali uzumbana. Alimu aya magade, aya, agali masana mapati, aguli sanga walisia. Ejo mwanzi, lagaka nzila, ikuti, labano gonsia, upona, utandila buyo, njia iyo nzi, njia wakati vyanda, ikupona, habobo, baga yeya. Hao, ikutina bagali ikuwanzia, ikuitajejo, nivagayaga ingazi, indafu maningi. Kutamenda, amiova, yaluveta, kasola ikusiga, yagalino, kukegala, atala yangazi, akugwabirirwa. Tena, mabona, ikuwanigisobuyo, ya Amerika ya busiasunu, ikusola, ikugeza, setilaki ya spadiginigi, na jintu ya mwai, ikusiga umwezi, kuyea kuti, kio gwabirirwa.
God sees you no matter where.
Eleza, ulamu wana tawe magani, ogo komobede. Alimi mumunzi oyu, aga jisimi shobo yonki, jesuwele siyo, yajibi, walo jindi usena, ulibonsi. Walibiyeyo, ugabirirwa, hao uoni. Awobi, zitari gaguba.
They had the best scientists in the world.
Bagajisi, kana sayansi bainda, mwenyiga, bagajisi impi, zinda, mwenyiga, bagajisi mkalagi, zinda, mwenyiga. Vanti bagajisi wakabotu, maningi, abu, ibagarigo. Habana sayansi, asuranyo, yosi, bagari baremu, ilogo. Bagari, inda ami, masi, ari onsi. Arimi balo, mwini. Amuimasi agali gulangila ulimbabo na ubago tamino. Parimujende jisi janjila mujimo ejo hawa ya kutinga bajita imuyo ejo. Kabayanda akutasuburwa ulinchijo. Elamu yeye tawema gani ovo malambo. Mbali malambo leza ulalanga ansi uzwa kumajulu. Parimuleza ulajisulai gajibi.
But he hates his
work. Sin. And in this place, he comes back and is wicked. And thought,
well, we can do anything that we wish to do. We are not the others. If that isn't just about the picture of
our nation today, that turned
God.
Kajigaga leza.
Dino,
lagaru wakalu se waliza. Kaindi ogwea. Habalo, lagari kisi musisimi. Mamonzi oyo, wasina ya Daniele. Ero inga maela mtu waliza. Yabona jibi, asiberesyo, muri. Mwagabede, waga umpolola, urwana. Hele, waga musikabu yo. Muri kweya, wakuti. Oyo mnambana kutala. Tazi ejo. Chambaula.
And so isn't the day.
Walombo kubede asunu. Jagutibantu besu. Babuzuba obono. Taba vikirimanu logo. Kujatikisia eleza. Usigila. Kwali wabuti inga. Kwapona buyo. Zila ilio onsi. Jotianda. Takutasuburwa orenjio. Hele. Tamugonzi ujijita.
You'll never be able to do it. God.
Tamugonzi ujijita. Eleza. Yojibe tegajibi.
Someone said to me some time ago, said,
Omu agati gulindime, jende jemwe jainda, gati. Omu gambawusi, tarishesu, ya Amerika yaga janu ata ya ii. Lulemego, abulemu, wabasigare esu. Babalibantu bagombi, abobolesa, uyoji wabirajisi eji. Warionsi, agavi abulemu, gulindiswe mburi. Mbagajitira Israeli. Israeli, bagari bantu ibagwe, bagaitwa abasaridwe. Edo jendi, ibagamisa, bagatebula. Ejo, chabagamisa. Ejo, jilainka, ubaka mivonsi. Tawemagani o wabungano Mwisalala Ututamino Kuzuliwa Na obo Mwisala kupona iwabotu Leza ulisinigizu Mwipiriawe Kutuletega Wenda na kulijejo Chagamba Irondagamba gambo aga iguti Na jisi eji Denulaboga uveta Leza Uyo sinigizu kwa kubusia Sodomo Agomola Agulilega lada Uwabizia Aweompa do kambo kulibabi huyo mwili Sodoma akomola mwega solaguba alimugutina wakabizia Sodoma akomola weompa kambo kazibi yayo kabela kadaleji mwizila yona andiswe hao inga waba utalureme akuba nkongoli ya kulilegerela kulinjio
God doesn't have to apologize to nobody
leza tayode kulilegerela Wamuntu uri wonsi na jintu jibi jobetegwa harimui josumurwa masimpebuyo muri mogulireza oi ugonja uleta ilubeta alveto loleza tulasalala leza ulasalala ilu kigago imeta ziagwe amini mwayagwe jede ululama agusalala Kambo ubaliza usalala. Kambo gamini moya kwe. Alubeta ilwa kwe. Ere oo. Jilamu oyu. Kauja waila mojibi. Obo jisi jesu asunu. Kajijo waila mojibi. Tiyavyo kuti. Kambo. Tuliva presbyteria. Na babaptisti. Aba pentecosti. Na jitu yomui. Kukons ugaliza. Kwa yanda. Walo yanda kululama. Alemwe chenye tujirike ejo mulao wakwe choyo ziwa kuziwa walo kululama talemegi yaga bungwe bogo ya chito jipati ya teni agampangu ka 35 nisisime wakati ndaziwa kutineza talemegi juwa jajisi na mtu Hele uyo tamalambuli Ya uberega Mulu lami Tawema gani Umbagano kwa zuriwa Leza langila nduwe Umulemega Karimi walo uyanda iguchi Umulegele Mulu lami Igutina tolagirwa Waweza magani mabotu Aweza yabetega Wenda na kulusivo Ndabaga jisi Angila Mboga lilemega Kulingao Oh, lidegwe sina iliagwe. Muli, mamukazia, kuli mwaguyo, mwutetete, mwuzwa buno, obo mbotupona, jitu ya mwe, jila kwi iwujitiga.
Oh,
dilangilo, avulangizu mpati, wajipumoja mwe, javale mwono, kama mapenzi onsi, na ya kumana, kabela mwami, ulelegetwe, uyobola. Kagalo chowe mpa. Uyo muswana umalengalinga. Oh, wede kuba. Uganza kuwanya. Wamayo onsi. Nakuyandisya kuwanya. Wamayo onsi. Unolangila jindi ejo. Uya kubona jindi mapenzi esu. Amasugusyo. Na ayo mana. Ile jindi. Fanyona miyeyo esu. Ino. Kubabiloni alwo. Ugusumana na. Mulumbe wesu. Tula jana. Mumunzi oi mpati. Iwutijendi wansi. Nibagari huwa. Uwabiri huwa. Chagwe jisi. Jagari wansi ya usiga. Ulimbabo. Baba kajisi. Malambo atu wakula. Tui mianda. Yovile. Kukusiamo. Mianda ya tu wakula. Tui mianda. Iviamu julu. Muluwa. Amiyango mipati. Iviamu guba. Inga. Yatula inkamu. Yawasurumamba. Iwuti. Lai jule. Bagari wabiri duwega botu. Tibagede uliviriga ujisi yembi chidi yonsi dino eyo. Jivela jagariga botu. Teleji ndi uwagavika jivi omoya. Pao amoye leza ula gwanjia. Ulanga ari onsi. Na umovona. Tawwe magani. Obo. Momu wabiritwe. Yende anagwa amba jiviji. Ulinzila ya mwebio. Yamana Kristo. Ya uwabirirwa. Eyo. Kuhusi ya bulawa wa mwana waleza mwumi. Eyo chengi kujwa mwai chata wanzi. Ulangamu akubetega. kuti na ukumbidwe ivulawa kwa kutileza takakuboni wakati mwamagwalo teni ndavona ivulawa jomwe ndirira jomwe ndirira ele abantu ebakali kubikira manu kutatirikia chejo wakajisi ukombi wavoveni abobo vakaponena ulimbobo nyomulizi ulinzira eyo ivone vakabotu umuntu hele na manino anjio ninzila zyaluku lino mumunzu oyo bakajisi mwami oyo wakali omwi wabalombe aba banini basunu basikulisanga balisya ojo tinyamwe mbuli bamwi basikutana besu bamaredio asa Godfrey wabusya sunu na FC Presley na omwi muli oyo wakali mulombe mulemu wajendi zibotu alemwi wakayanda tindi chakwe zibotu abobo waliyanda kuwala pati nini ya jembo ya kuliombapo nini kubantu bakwe bonse kuti olo ili wakali luthuko ili kuyeya kuti balumi abanakazi abo balita kuti mbalanda wa Kristo balinjizya mumisalo ya zinthu zilipopo marekodi umanda abo amichini yabo kosowa zinthu ezyo ikuzwa kumulyango oyo mulumbwana wakayeya akuti ino chiwabuyo ajendi ibotuloko pawo wakatuma ikutamba kupati uli bonse basimpo wakasala basalwe ibabwe abo bakali kwinda ikusiyana abanakazi abo bakali kwepeka maningi pawo wakabaleta bonse mumunda mupati nchobeni wakali kuzumbana kunzebuyo ndiya palesi ukusiyana wabusya sunu kabela bakali kuyoba akulibotereziya iwenje abonse basumamba abonse babo bakakulwa loko kuti na eyo tayiri amerika yakusiya sunu thandize awo phoibede abobo bakali ikuba ajendi ijibotu awo bakayasiya tusakatisye tonse muli ibuti ikuthondezya wa televisheni imbotu ila bakali kusule okuya banakazi wina kuzumba usiya abasikulela bakwanda kumanda abamamela bakwanda babo pawo baibele yakati ukabaita mukati bonse basimamambe ibabwi alimwe sikuchapwa wakali sibwamu wakali kusumizikwa kumulawo rwanda nobiyo lwakuti wasunu bayiri jinthu yomwe helebuyo gatasumizikwi kumulawo elyo bakasiya bakwanda babo kuli basikulela ibakwanda ali bakasama zisani zyabo zipya yabusya sunu akusama misinsi yabo mini azimwe zimbi elyo bakaunka ujipobwe ya mwami na pati ya ziziyano yakuliomba kunini sata mukanji kuwona amerika mubusena obo bubanya mwami wakajizumizya abobo yede kuba ikabotu kuti na mwami wajijitha ejo ilajibamba kamba uyo kwakuti amerika yakalekela usambala wisiki misanga ya thombwe amathombwe abukoko ejo tajibambi ikulumana kumeso aleza leza uyojivetheka jibi nyamati jisi yesu ilabusambala mwede kuba amula zyokwini mwamwami amwanakazi akuthanthamuka muli mbobo jisi yesu ilayendelezeko adiabulosi muli masi onse ambi mwabede baibeli kamba kuti mwabede abobo thamukonzi ikusupuka kunzira jisi mojayendelezekwa satani wakati mami aya onse ngangu yojitha angawo eyo tendiyanda alimu wakati uli jesu ndiwapha kuli nduwe utina undikombe jesu wakalizi kuti uyowakonda mu mileniyamu abobo wakati ulilembedwe pokomba mwami leza iwako alimi walu aliki ngwe yakupereka oko kukamba uka kubotu kumbungano kusiya satani aliki takwemangani eyo chomujisi twakalayiriwa ikuwomba imwamileza wesu alimi walu alike ngotiyoperekera apopo mwami wakalomba chilaliro chibotu achakulya chonse chikali pambitwe amakoko abo ayenda kubotha amawaini abo chakazipisigwa kabotholoko kakali zijisi awo wakaliyanda kuba ajendi chibotholoko Eri ugatamba. Bonse basindi. Bakori wudu. Bonse babo. Tao bonse. Ibaga siga. Aba sigu siena. Ibainda. Bobaga jisi. Bonse bagari mugarden. Eim pati. Oguya. Ibaga jitaji siano. Yabo. Yaguri omba wanini. Yabu siasunu. Inu jagari jindi. Baba siena. Gabanywa. Gabari watezia. Tena baibere. Tariambe uti. Bayo babo babo. Gati. Bayo basiga inya. Basiguli sumpola. Basiganda misalo. Winda basiganda ereza. Bajaya zizuminano. Batariende lebi. Bastu nyetu nyetu. Aba San Paulo abo baluleme. Ulereza. Inombo zuba mbotupona mo. Inondo anakuti. Mulishambe manjezezi anu. Ago moya. Yagari mojendi edi. Kujendi, nalagai kujisi, wansi ogu. Ndako nje kubwa nabuyo, ii. Kalindu akuti, gaba jisi, magogo abo, gaba nywa. Halimakari ujitazi chano, yabo, yabo, yaguli ombabu nini. Na, kuki, kuki, wali wiyo, kujendi jivotu. Kubusena kuya, tigaba chana, wansi alimui. Obo, kasumu mamba, gaba koregui, gaba huluga antomwe, abana kasi. Aguwa kwelela, kulimbabu, aguwa kika, ama velo abo. Ilubangari kuba, haguli watezia, usalo lagundini, chaijo ejo Amerika, choijita, asono iuti, haguli watezia buyo, usalo lagundini. Jalo, chibi, ibaibere gati, hoyo upona, umisalo ulifide, ujendi, napona. Anzo wabana kasi yesu, wana Amerika, wabakaswege lwa ulileme iwabo, iwotu, usigila, haguli zi, alialo bala, ulilemega, igabotu. Chari amba, alimi ndakali, wabwekela, uchatizi ya nchiyo, utalijendi jila huu, jaga inda, kamwana kasi wakati, kulindime, daga maambila, dagati, ulasama zisani, mlimbo jita, iyo peda winguzi, ubuzuwa, walueta, ugujita mamami, wakati mwana kasi, uwekwe, wakati, dila kupa uvisisha, mwesu ubranamu, utisina jita, jintu, kiri jonsi, jirubidi, dagati, kere saa mwalumi, umbi, wakakulangu, wajita jintu, jiri jonsi, jirubidi, Kambo Yesu wakati, kukumbwa mwalumi, uyolanga mwana kasi, jago musugama. Waka itagale mamambi angwe, mumoyo wakwe, haujindi oyo sisibi, hako pedagu inguzi, wa mamambe, uyo huila mbili umu ujisi. Mlandu, kambo alitondi ya wakwe, ulingwe, mujianza ejo. Kamba, mugasa branamo, kasamba la mshobo, wazisani ejo. Oyo ngo mshobo ulike, ngoba sambala. Bayi sambala aminchona ya kusomia. Bayi jisizintu. Maose kubwana inzila. Ibana kazi yesu. Ibabuzwa obono. Yebo. Ibana kazi wa Pentecosti. Ino maose. Ayebo omarmi. Omarmi muna Pentecosti. Uyagulegela mwana kazi. Wago ulelemega. Bobo. Ejo itonde jagweni. Mwari marmi. You're supposed to be the head of the house. Wede kuba mutwe wanganda ino ndi sampo. Yebo ati mugaitu wako kula kweba misanga ya tombwe. Chinzi teka mubika malijejo musa na butanzi ulilovide ukujijita. Ulimu ulibika musamu ugola mwini. Ulimu wika musamu ugola kubana iwago. Ulimu kujonyona mugashi wansi. I have disgraced to the church of the living God. Amaose umbangano yale za mumi. Anyebo, nomulegela vana vanu, kasimbi vanu vanini, penda avalome, ava, iwasiga awa, mogosobana, ezi zianu, ya guliomba vanini, ya busiasunu, mause, kwerendi, bama, avatata, yebo ati, bajitabu yomboli, mbobayanda, yebo jejisi, ya kumuya, jejisi bovilo, utalabu ya, tandizi, baba yoba, elekutina oyu mjala, renamu, apwane, bajendi ilanku. Akubamba, nisesewe, ilulame, ingabanka, peri, bayozula, zibata, yagumwa ujindi, bano oligo. Disampo, ulibana banji kwa musogwe, kasi alwa, mwenji wa sunu, mwamelika, mwaga aumwi ujala, bana banji kwa musogwe, winda, lumamba, boleta, umiaga yone, kukuchaya. Chitonde jipati, jajendi ya mamanino. Mwajibe denchoben. Nini ndi andakuti mwani mwami oyu. Wakali mwana mwana mwalemu. bagali asa Godfrey Mubatu akutana kwakwe konse ikupi anyepo ana banakazi na mukhala kung'anda umsana wakuthala jendi chanu ku misangano emiphayilo ya yamakumo uyasiya kusiyilira mumphelenje oyo akulita ikuti muli bana Kristo ino uchithanzi phele kulala alya amasimbi azinthu ba walo nkhola tompati inda mwajisi eyi yakasala kuba awo o iyi muna Amerika wini ikuti nawaita oyo kuti muna Amerika ngu inga kali muna Amerika ulikapotu phele uli kulelopo ikuzwa kupona Kristo phele ta mwajisi jendi ya musangano a miphayilo na kubala Baibeli ino sena mwabona awo watupede apo banakazi apo basimamambe pakali kuthala kuya anthu omwe amwami usiku obo kuti nawo pakamuswirira Danieli niwathakapa okwiya pere amphone muli pati mwayakali kusomanana iwo mwanizi khapela konse pakanyanyala kapothu kapati amawaini amausiki amakoko awo ayo wapakajisi iyo mphawa pakati atuwe akulipotheziya o ii oyu ata Godfrey wasunu pakalikanda kuchitha kuchitikirya mukamba kusi walubala amuthi na chithu yomwe nyiwamwanizi apopo wakati tulamupha iyokweza zilongo ya mung'anda yaleza iwapo khapela tulalapuyo akudana kunini ikuti oko thakuli kusopana ikothu wakumaradiyo na televisheni khokuti tenapona komwe nyiwamapona munthu ulapa phele muya ulasomana na kuphona o tulamba kuyo omwe udyatikirya oku oko nakumbi iwa kusopana ikothu okuno ndakapankhwa kusopa komwe radio kapayimba kakuti jendi basali anoya pomachinga mukati muchimbo chisale jendi ndapona ipulowa mupogi ugi ino ndi sampu tinamwe yakuthiriza usala inga waswirira kuli checho akuba ululeme akuthachipetheka phele tuli kwapedwe phechisi chiphati tuli palemo maningi mwenyika pavakapedwe apalo phele nchinzi chakachithika pati wayawo kabweze zilongo ezo khapela tuwe achendi chipotu awo akamuka iyokweza zilongo yamwami zinthu zisalala kwalo uli chilongo yamwami uli chilongo chaleza omo phatila muya wakwe usalala ero pakati atiite kudana kulinzeyo muumbolosi usalala apopo ivaunkha iyo ziletha akuzuziya mithiva yapo na yapo zinthu kuvika kuvika waini pali mphawo oyu asa Godfrey wakusiya sunu tili basimbe tivakakhete amapelo apa masoja ero pakachitha akuba achindi chipothu akusopana chankhwela kuyabuya kwalo ndiza mulumi ung'anda ikalela ukwanda alimwe ndiza ii kanakazi ung'anda kakalela wakwanda amulumi wakwe mukolwi kuthala kuya kuthandirapuyo bwera napo onse walombapo mwakakhete jendi eyo onse chiphati pakakwapiridwe ikapothu thakwe chinthu chikonzya kubaphenzya masimphe chisi chiphati aningi unsi yamachulo mwakakhete onse kanasayansi baphati vakali muchilawo yawo onse ubamba kuphati kwalumamba pakali kukuyenderezebwapo pakali kunze ya malambo apopo thakwe chinthu chakali kuonzya kubaphenzya pakali kuba achindi chipothu tikakazi kuthireza wakali kuonzya kupalangira ansi ero omya mwali checho mwami oyu wasunu akutana kwakwe wa Elvis Presley akuyimba anthela pakali kuba achindi chipothu apopo wakati mubalete apo abumbolosi basalala khapela athuwe akulipothesya apopo kukathila waini muchilongo khapela wakalikulu akuamba kuti o oyo walo munono lonse lusakatikiwa ili wonse iwawo kati eyo japotha muliyo Amerika sunu anthu omwe akusopana kwapo omwe kupolete azimwezimbe zawajisi kumatelevisheni amaradiyo alimwi muli usiya sunu papo anyapo na vanthu nomuliita kuti vana Kristo mulaswirira ku zinthu zilipopo ino inga mabona awo watwiwi nyapo iwa methodisti baptisti presbiteria nyapo na vapentekosti vapothu chinthu chamwe chakachithika kulindinywe kuyandisa kwanu kwakaluvilo khamo eyo imo moyo wanu muyachichitha thamukonzi kuwamba inga thiwapa kukamba kuphati kulindime kupona ingulube achirwi yapuloko layirya obo babupange ibwayo era ingaja nigambia chagani chanabona arimi chagaboni gaberere gagalia antomu anjio kambo upange mulinkago ulandeni chamboni wana kristo gagaji tazintu ezio upange wabo upange bamu ya usalalo monemu tabagaberegi ujitazintu ezio babere wati utina uyanda injiga azintu vyanyiga luyandicho lwaleza talugo agwalo moninduwe tino inga waliwetega mweni na iji liyagubetega utina uyanda zintu ezio luyanda lwaleza lwagaswa ulinduwe leza ujisusena utanzi na abusena liderewe sinariagwe likomene gapati ulijejo likomene logo ikuti ulanjoloma agusala inga kwa vikaganza mweni mwenguwe tari wanyi ajintu nijiba ajintu yomwe nguleza alimweleza aliki tajiri taga sana mugeli kulindiswe tuede gupimwa ikuti tuelele kulinguwe taga gori umia yesu tuede gwele kwa ikusiga umia yagwe taga iswiriri milau yesu tiyo swira umilau yagwe pere mugeni inga kwa jitancho siyo ejo chotuyanda iyo ndamba jeji abulemu ketend ili magumi alifuga yabe mbeli paligo mpemerogo tabaga kamba ugi ikujirwana ninzula ya kujanina ajagulia ulimbago inga ndasala ikwanzala ani akusama masaga abuzu kukufumba jiswe jangu akugamba uga magani mawatu iweni wenda kulia mkugu igangige zindi yotatui abuzu wa mpao uli wanya antomwe ama sikwerila a diabolosi diaboga muda alemwe nagaimini na jengi negali maalumi mugoshi jenda kwenye gila ajamba logo inu kambo tabona kutiola ila kwa kwi ino maya yanzi kubasinsimi lajusimano jagale mbubanga kajitakuti na ibabuga sunu iulanga uzimo alimi mulomba na oyu kajisi odela yewe ya waini yanywa kazi jende yivotu kwa kati ani nivyo nyonsi nyabu amu niswiri amu yasi maredio anu lino izintu yotatwe zisokwi yojisapi logo ezio zizomezi kwa matombi atabambulitwe ndariri njagatariga jebugila umagani agari njagatariga baindi kuya umazuba a kurarabo kalimi jendi oyu mwena Texasi wakasiziwe mubi wakainka wiyopanga otu tubutula twagwensi twabanagazi kuti igatuboneka ijankwela ilogo kaivela eji jagatariga wembaru tanzi wajisapi tebagaligela wagali wabalindu ikuti kabasutira anzi masoge abo akutondezia mazwi abo mabotu bagazwidila ulijejo eno talubambolute balakonze kwamba akujita ejo tobayanda yabolosi wakabweza chintu kakutagwe kutubula ntobolo mbombobo mweyanzi abasubwamu kamu Hollywood mukehena sonu chobanga bajita na bajoga inga bajibamba wandeni pele kongereze wabo anyiga wabikanyiga mabanga banga imabi oh zideregwe zinaya mami ino kongerezia kwambungano yabona kristo wede kujitanzi kuyasyanyiga kuberesia kona kristo pele mujibaga kajejo tusola ikuwasyanya mulimbabo kristo mukojoni wesu ibutali imisobano wa muhollywood na simusobano wa mutelevizhini pele tulivasyasono tulaikweba ya hao mao kabela yonka kukehena kambo akujita ikwanigiso yabasimbi awa amisango ya tombwe banagazi gababone gabotu alo lujengo lwa diabolosi ama mulangi yagamisha wanto nagamana kutalia kukeba kajisitibi balede ogo kakwa mupenzi pele chakusiasunu balagwanzia kujibika kumbele ya bantu bakubusi awo magabika yifoto yakukwanisegwa wabuleza najintu yemwei naja kristo inga teba kusumisia kujijita pele tulivasiasunu tete kwenda muli bamwe banyiga yonse zitondeke lipati ya magogo ya hotel 92 aya pasti buru ribbon as yours ezio chenze choba jita bajibika mawambe ayo ama television kambo ya badri mitelo itiablo si wakajibamba bobo. Oleza, obasuru se, tamuwanzi kubona na bantu, kuti tuli kumamani no, arwendo. Ongo diabolo si, magasi pangela kelo. Nitu ezio, wajisumezia, kambo ulizi kuti, mazwa awe, abarua. Abobo oe mulambwana, mokuboshi, gajisi, kapu yawe, ya glasi, ijiswaini, kwe guntanya, tikutandezia, o ma, inganda yela, kanwe bonze kuti, Gagalianda ulilemega, mbolingwe, papana basankwa banini, musigolo, yendi, nibagali, welel ansi, maungolosi, abo manini usiga, musibona siyabo, akulegela masus, abo gulampa, mbuli ijigama, yasi kebenga, ulilemega mbuli, FC Presley. Lezo alongeji oyu muendelezi, wakoleji ei musu wabomu, nagati, polulama agusama, mbuli mwalume, na pe uyozwa mukoleji A oyo muna America wini wakati jende basoma bobo alimega mbuli bobo walo obo mwini jende wasoma mbuli kibwamu yonemega mbuli omwini oo uli kujisigwenji iwa kujita musobo amu yansi uli mulindwe nichoveni ukubamba ulimega mbuli oyo uli mulindwe ukubamba usama ulimega akupona kumbwa jiri mwenindwe chijigwe enderezia ninchoben heri no obika kapu yawe ya kilasi oo obo magali vyo mwumweta mweta iwawe uotu uli nyona una iwawe wakusiana unengi pagali vyo jita umbele yabantu bonsi ta ayo tali mabambe mabotu amu television tena sana Hollywoodu niyatago ongerezi kwa ujita ogo onda mwambila wati cheji ketutajiti nyamu mwulizi na kamo eyo jabamu mbrosi basala yotoka jisiku sana ogono mawana hao utandawyo jendi nagataliga unywa wakalanga kubulambo nyomulisi mkaden wakali zibikilo ya malampi zipati yagali kule ngelela alimi wakali plasta kubulambo amimwani yagali kulitandisha uplasta e uswa mkaden kabela mesawi agatutuluga hao wakasungana chohyo konsi bebele wati wakajita bamba iuti makuwa awe ewa kweja uga iguswa kumaswanino kabela kaumana antuamwe ii amwe mazwa ayo ejisi josungani sikwa yonsi masimpe logo o ii masimpe babati balo baumbolo siwa salala balo masi kuponya ikabuleza ikuti eji ejo ajembe bonsi mwabete ama nindira kuyo leza ulilulene uyotuma mulombe nekuba wakajita makalo ambi onsi uyajijita alinu elio ulimugijita kabela lukutisho lula kukumana mla eyo wakalembu bobu mwamba imwami ndagati America yagabamba igulisalila iwayo kwa mama nino mu 1946 amulangilile kuswa chende ejo ilinyonyogete kani mitagwe jintu yishede jitalubeta alupia piangano amulangi ejo yagajitiga mujindi ejo yinji amujangilile kuyo obo mujosu manana pambana kukwambana logo kuliku mama nino tupona muzumhule jagubola kwakwe ere kuyoba zitondezio majulu atala amunyiga miyo ya bantu imukuyisuga kuyowa kunyongana akulibiriga bajendi makwabi agati gamasi obo bantu babayoba basigainya basigulisumpula obo bana basimbi basioni imungano mubaya kwenda jagamigami akulisumpula anzila mwaya kwenda jagulichwalaula akulikwayaula mwi mwagenda hali kutubedi tuli haberi sazala mpati wazisiano ya kuliomba unini ambungano ya kwe mpa ukutuga wameenda wenda mzipegu pegu wenda maledio wenda mwi Hollywoodu ilu hawa hotubedi.
Real Christian women!
Panakazi beni pana Kristu, kaba kila masu abo, kaba nana misila, kumasu abo, kaba sama zisani, si jata, jaga indi, ya tombe. Kambo bantu basangi, kaba bambu laguchi, wina bubi, kuri nchijo, mwanakazi mwana Kristu, mugamba usi, wakatuma musimbi, selelo ogono, kuzwa wame, waliwanega mburi iwuchi, wakatiwa, kuzisani jagwe, wakati, oh, muga subranamu, kuswa kujigolo ya gale, mwembe lwesu, kulaba angulu la iwa nagasi, dagati, kuba angulu la kuswa wensi, kalimuwa angulu la kuswa kuri Kristu, wakulele mega, weredi, oh, wampo logo, mwanakazi mwabedi, chonyo, hele kukungwa jintu eju, jijita, oyo, mwana wake hena, kuinda umejula ya bo, miyabasiba, ino mbozwa motupona mo masimpe ndila shoma. Chinzi nzila. Mshobo wazisani. Nzo sama azimui. Pele omanagazi. Cheno ula mshikia eyo. Chojita ulibamba kuba. Bagani ya mkwela. Kumumpelenge onse mutala. Usunda ubo la mwensi. Pele uyanda ulubusi. Jitwendeje oyo uya ulimunidwe. Mwobede yebo yanda. Wanguluga kuswa umungano. Wanguluga uli Kristo. Wanguluga muya usalala. Utegwa mgonzi upona. Mwriba mwibabo.
That don't exclude the Branham Tabernacle. That includes...
Eyo tajukusi. Branham Tabernacle. Eyo. Ila isanganya. Branham Tabernacle. Yonzi. Bose wakabisya agulela. Ubole mwereza.
Here we are.
Tawa potubedi. Oh, ino mbuzuba. Ino chindi.
And he's all shook up.
Eri waka sunga na gonsi. Eri waka langa alimi. Kubulambo, chakuti, wakali jivela. Chajanza, ili amuntu.
And it was riding on the wall.
Tawa, legali ulemba. Kubulambo, uteti. Mene, mene, tekelo upasini.
Oh,
bonsi, wabo. Tabatari wakwevela. Oyu. But pri osiasu ni oyo wakajisimpu mpati ino ndipezi nzi ulingwe wakasunga na gonsi masimpelogo ulihwi baibelo yagati mazi agwi agari kumana waloo jitu ya mwe chaka jitiga nzi taga gonsia ujibwisia wakaya utitagwe mtu wali gonsia usiga ulingwe
no matter where you
hele zonga wasiga kwenduwe tagwe magani au pobedi ulikuzi ulizi mimo yago apobo wakati ulijinti yomwe vyo chakujita chakujita mwembeli apobo wakamuka yo jana mwembeli kardinolo archbishopo ama popu pamungane yagwe hele wakapata tabose mwakati wakati ino eji chambanzi ino Mwewa na Amerika ya kusikasumu. Haa kwa jitu. Chabagazi ujatikikia. Jikambia jenga. Abo abo. Chibaga kwenzia ujimusia. Didelewe isina ya mwami. Taa noga sumba ujia. Kaindi utina. Ivaitamu ya waleza. Mwami ikuti. Musondi na diabolosi. Taa kwa chabazi ujatikikia. Jikambia jenga. Onsi. Kalifunga idwe. Mga mungwe igabo. Tawe chobazi. Chanchijo. Galati ogo. Kugwabana buyo. Wanini wamizezo. Elebulembo wajanza. Kulabulambo. Wajijita jutondiji ejo kumbere. Yaba juda. Ujala kwabo. Wajijita kumbere. Yaba samaria. Hele yukutaliwa masi. Kambonzi. Wajijita kulindi ya mane. Hivi yaba na amori. Yagarundana. Dino ogulembo wajanza. Kulabulambo kulindiswe. Dino bajitanzi. Tabala suhira, ulimbobo, pepe mnene, tala sumana na vyo, antomwe a, Arthur Godfrey, a L.C. Presley, a Petty Boone, a Boone, sawa mwe, ibabo.
Modern! Young folks, teenage, violence.
Bantubani ni wasunu, bagubusi, loni, chejintu chijonya, jagarigo, mbobonyo. Alimwa kato tawe mberi bonsi, mgati erio bagati, ta. Tabuzi obo. Ndiza o. Ejo. Ndiza. Chungule buyo. Usena bumi. Imwame waka jisi. Wee ya kubotu. Winda bobo. Eri wakati. Ndiyo pamuntu uri wansi. Chibela jabwami. Ibu wangu. Kabala. Yomusamiga. Alimi. Yomusamiga. tetania golide musingo yakwe ndikutinawakozya kuphandula jejo tere chivaka chisi ipeko yabo pandrosi tawakwe chivaka si kuchatizya chicho tawachamede kuti mazuva amalili akainda ta avo tavali vakamba usi vesu vasunu ta avo tavali vali nguzi vesu vakonsi mabishopo esu tawakwe chava si kuchatizya ikambya chinda avo pekambo chavakonja kuita muya waleza omwe ikuti muyito omwe ikupanga panga oleza ovasilisi kunjerani isokwedi yavo sokwi ili mukulova ikuswa uvusyu ibwanyika ngoyo kwakaveti walo ndiomanya mazwi akwe anthu omwe kwakali chinthu yomwe chilopide kwakalizi uti kwakali chinthu yomwe chilopide o kwakali chithondecho ikamya chinda mwapoti mwayakanjira omwe pakuti kwachakaswida chakaswa kuchulu chakaseloka oko kukanyina malambo yakali kuonja unjila thawo asunu tuchisi cristiano yakuliomba unini twathola vana esu kumatelevijeni amavambe atapambulidwe twalekela siku ya yesu amatapule esu kuchulwa twano twakaindi twathombe atwali ando wankhwela mwachivaka yajwiri aleza thawakwe mwana mudoko eli itawuzi kunje kuchatikizya Arthur Godfrey na Elvis Presley
or Pat Boone or David Crockett then they do know about Jesus Christ.
No, Pat Boone na David T. Roketi wenda mwasi kuchatikizya Jesu Kristo ogo kulilemeka hele kuli o mwini logo tayi gambi kuti kulikuwa ino chinzi tembeli chovasi tabachisi jijireta ikakulivalo basi kujireta ino ngoyo mwakaveti kaiwi poponya perisasala wakachithya tiyo kulekela kwami iwawi kunjira musena kulipopo alimi asunu muzinthu izyonse mutuyendamo takayera kuti pakali tiwaperidwe tuya kuti tuli chisi chipoto maningi pachiphati maningi anyika tuchisi sayansi yonse awa elo perisasala wakazi kuchonto ikuti taka chisi vana sayansi bonse wakali chisi chakali kuthegwa chapa medesi apezya vaka chisi mulimo wa sayansi avalo vali eno mbana medesi opezya na vama india vana hindusi mu india mulimo wesu wesu mbwazwa kukanana kumalekelo vakauka kuyolijana mu india muli va hindu vana medesi opezya ero vakadzana nzira ya sayansi chivali kuonja wenguluka mulonga wa ufuleti tivakakonja kuinda mu malambo peli vakawenguluka imulonga alimwe wakali kuola kunsi ya miliango sayansi ilapereka kusena kumwi ichisi yiphati yakupeteni yebe kuchiyindi echo khapiyaleza wakavikha chithondecho apulambo kupaziwa kuti mazuwa avo akamana pawaleza wakavikha chithondecho ubulambo kwesu aphati yesu phati ya chisiyano chakuliomba panini eyo kuli satellite ya phatiniki yoluka mumelengalenga o twakaya kuti twakali ijisi yonse twakachithana twakayera kuti twakali chisi yonse ya russia kuyenderana ku sayansi yesu ini ilamiyaka yosanwi kumbele lyesu inochindi pakusika kumyaka yosanwi payo pa miyaka ili komi kumbele ya nzira imbi leza ulekela chisi jithali japanaleza kulekela panthu pawiri avo akathola avo pana sayansi ivajuda kuthalakuya ali vali ule kumbele yesu tuvikha chiyendi yesu kumawaini ivanakazi pachiyendi chipothu alimi palimo kupereka isikati amasiku nzira yakuthunyonyona thawakwe chinthu chomwe chikonziya kupakasya kuchitha yalino amlangi ndi momotopede chisi chonse tamulamuya oyo siruthwi wamphiri mukasu robasoni andi mei pakali kwamba ulachilo lakamuwuziya kuziya pomwe wapana sayansi paphati ngati teyandi kuti iyosiya panthu pele liyenda kuti atwambira bwini sakuli nthenda kufumbwa kaindi inga yachithika ichinthu chilikhe tiakongana omwe omwe tukathalika katandamechi ikasu ganini kuyamuchilo awo pakachomachoma puyo tuwagola totatwi guzo ansi ino tokabikabambi mujulu agalo tokachoma choma buyo kambozi tokanyonganya mizezo yesu kumisanga ya tombwe abanagasi amawisiki tindi yotu kabelo tokabijilalisa wajulu alimu yurugwalo bagamba kumbere kuti Russia iyo yijita tulali tulikuma manino jisi jonsi iyo wakufa ndashoma balakonzia kubika padandamiti yonyalino akunyonyona jisi jonsi mujendi yomwe jameti osanwi inga chababuyo ibusu akujoga kumakasi ayo mwakabede kumataliro balakonzia kujijita oo twa jisipati yajisiyano yakwalimumba bunini twakamulubaleza twakalunka maningi kutelevijini maningi kunyiga alimi bakali kubamba cindi jonse mbubwanya mbuli pamedesi opesia ero lino ipamejenda jasiga kakela bulembo kwajanza buli ku bulambo iutali ubulambo pele mumulengalenga ero lino tonse twazunganisigwa oo iyi sayansi yesu yabusiyasunu jilizungane jisi yesu jilizungane inga yajitiga kuswangana ogu wakutaninga kujalwa peni yanda kuti mubonesheje mbe kenda kuti muyaye bujendi nobakajili mujimbo ejo kunsi yakukwankhwana ogu wabukolwi wakali na maliro munini takali kuphati akusiyana wakuliomba munini kwede kuti wakali kusena kapala jisinsime ja Daniele takali mukupilingana muzivi zyavo elyo ukasiga kazuza kunjila tiyende mwami natakasi yakujita pakabora kazuza kunjila elyo ukati o mwami kuphona kwaliyonse ngirizi kuti wazungana kwonse pakatazi kwakwonse alimi mwemberi kwawo alimi thakwe kupasikukurasya ibako kopo wako amakatino ako abantu bako pamuziyoko apendezi bako wina wapo ukonjia uphandu idanduwe ere ngoyo munthu ngoyo munthu mukwami kwako ulazima kani ajigambye cinda o lidalekwe zina lyakwe ombo kano ngoyo munthu akati kanu sunu ulakonzia kujibala ikambye cinda alimwi ulakonzia kujilemba ikambye cinda ngoyo munthu oo ndashoma kuti muya muswana ndashoma kuti uyonjila mumoyo wako ndionya lino uyokanana kuli ndinye na banakasi uyokanana kuli ndinye nyepo na balumi akumulekela kubona cimo mwamunjide ngongwe alike oyi ukonzia ikubala cimo yako ndakonzia kukambauka mani ipi yangu lyanga inga ndawumpholola kusikira misozi yenda ansi ya masaya angu inga cijakwasya kambo ngili munthu buyo pere ngoyo munthu zina lyakwe ku jesu lakonzia kukwambira eji chojamba tainga tosoberera kukwambaula kulingwe anini buyo jamba nzi aya masikiraci asikutiniki mumalengalenga inadipenzi ivi ino oyi babuloni kakusiyasuni ngotusola kuyaka mucina wakututola kwamwezi tamukacikonzi ino camakanizi sayansi taizi palimukupinda ubusondasi kambo kacinthu yomwe kapela thapasi kuti cinzi pele ngoyo munthu wayo munthu oyo uzi jonse mwacipeti wakalingwe ukacilemba awa uli zinsila yakuibala ijwi eli oo ulizi ejo cholyamba kambo ucisi bobobo bwamba imwami wawacisyanasya mimonjo jita mwejithanyepo kutina panditha ikuti bezebule mwendezi wanganda kunjiputi abayoyitha beng'anda yakwe kulembo pajanza kuli kubulambo tetilaciya kutiniki mumilengalenga mizunsumo yanyika mipati konse kulukhano iuthuka mayo maphati gawo mankhomwe ino ncinzi ibulembo wajanza iutalipiyo mumilengalenga pele anyika kuyoba ithondejo mujulu anyika miyoyo ya bantu ili mukuizuka oo tatusi jakujitha makathazi acindi mafwabi na mafwabi ninzi mafwabi akatika masi onse abo Tegela vyo, adanda meti, omwe, paulugi, ejo, tia jijita. Ina chinzi, oyo mtu ugonzia, ujipandura, wagamuka uyoleta, mwarumi oyu. Lezo wakundi pansona, mwajino, lezo wakundi pa inguzu, ya uleta mtu oyu. Uwabula iwagostunu. Umaleta kulindue. Gongo yegonzia kupandula. Gamba kako. Gongo yegonzia. Gwambila au. Waka panga burbisi wago. Ula gonzia. Walo unga. Pagwambila au. Waka lege. Gongo yegonzia. Gwambila. Wakutarila. Hili waka unka. Kuyoleta Danieli. Mwimini zwaliza. Hao waka siga umbele. Tenga mwela msisimi. Usalala. Gamba kuti. Oh, omwami. Nagare mego uwa unu. Oh, ikutina. Nagonzia buyo. Gwamba jintu. Jiluleme. Ndraigweza. Ketani eyo yangolide. Oh nyabo inga. Mwabana awo. Kwajwe desunu. Iwutina togonja. Wielegezi amati. Abantu esu. Butanda muna zintu ezi. Tandiwe magani eyo. Tubajita. Na babika maningimu e. Yogwedo. Bajita eji eyo. Na ajende. Yoyaga mugano pati. Chobeni. Agubika inga zimpati. Alinjo. Tewamba eji eyo. Na ajimbi.
Oh
leza. Kovasuruse wantu. Balibobo. Undipa, wini, oh, utina, kamba ula juntu jiri yonse, marijejo, mugesu, kwantu, wesu, wesu, inga, banyamuga aguzwa. Tabagajiti, utina, balamu yandaliza, weyo yanda, wujumwa. Imutuweni waleza, talangi, mwanzila, hey, nanzila, eyo, talangi wana uti, na mutomwe, wamba uti, ejo, tubotu, wimuji taga botu, na wana uti, na mutomwe. Wamba kuti, oh, togede kujitaje ejo, tagwe imagani ejo, kumbwa mtu, chamba. Ulimu kutuluwa, mbongwe, mamuya usalawa, alimi langa iguyo, kutulu, tagwe ya kumbele, tagwe magani ejo, mgamba usi, chamba, na ejo, kutubamwe, chabamba. Ulimu kutuluwa, mbongwe, baoi mtu, baga mtuma, mbombobo, wakubotezia iguyo, omwe.
Look at this.
Amange jeji, wakati, oh, beti sasala, waede kuzibaga motu, winda jeji, ena tozi waso, panibwa tinezala, walo wakali, janyina kulwea, igati, tato ziguti waso, ogo wakali ulitana, mazuna, amami, beti sasala, sena tozi waga motu, wakati si, mugo janyo, kaindi kuya, jejo eza, takaji chikaba waso, jendi, iwagaba, katigaina, Pasigule sumpula. Agule gira buwami wabo. Kwenda bobo. Ujisimu wasi anyo. Wajejo. Chaga jita. Eri anyobo. Mujisimu wasi anyo. Wajejo leza. Chaga jita. Gulibabo. Katagenda ya gururama. Umbele ya we. Ezi tazirizu ntu. Yama sestigi. Oi tawuli. Mwumbi. Mwumu. Mwabwini. Ujisimu wasi anyo. Mwijis ejo. Chaga jita. Kain erio. Kumanegasi abo. Kakasi yana kumbele. Ya mituni, mwenijizi eyu. Chaka jitila baon abo. Baka tobea panagasi venzu. Mwenijizi eyu, chaka jita. Kubagorui, aba, asigula lana. Mwenijabo, aba piringene, ivana Sodoma. Tajiri, jintu, jenzu. Mwenijizi, zintu ezi. Gadi, bagede wujiziba. Woyo, mwakachanyu wago. Winda, ulishanyu ogulu. Herino, obu, mpanduzi. Wabolembo wajanza. Lezo wajosia. Wami wago. Wapima mojikelo. Ako janwa ubulizia. Oh kutina. Kukasola kubaje ndi. Ya kutiba Methodisti. Ka Baptisti. Ka Presbyteria. Balustarani. Ka Pentecoste. Kwapima mojikelo. Jikelo ya leza. Kujana ubulizia. Baga itamu ya waleza mumi. Iguti. Chentu itasalari. Baga San Paola. Mimo ya Luzialo. Baga Torela, mamungano mapati, atuunga. Nova assemblies ya leza. Nova mungano ya leza. Nyonse nyebo. Nova mwumwe, ava Trinitaria. Baptisti, Presbyteria, Patoliga, nyebo, mwizuguti. Maga chogela u Babroni. Maga jisi mungo jenyo. Wajejo. Parimu ei, Branham Tabernacle. Ilizu kuti. Wajenjezo kwa kuzintu ezio. Miaga yaga inda pele ino. Mwakima mzikelo. Kabela, wajanwa, kubulisia. Uwankwana, uwana, uwankoto, aguzwangana.
place like that, never.
We are to the ingo verigo. Oh, send over the bobo.
There you are.
Nay. How away? But you don't you more? But a salary? But a worry undo. Love one too. But you would tell the human undo. But you will end here. Crumble, Tovichi. Bobo, Mobuswa, Motupanamo. Family, but he. Where is Eggy? Ele, oh, Nagi, Tiona, Daniel, or you talk. Is this me? Yahweh, the one little mommy, oh, Tango, Mamela, Inaniga, Bobo, to Utebo. Bawina, Ketani, and what it is. Tango Maelo, what is that? Wanya a diablo si. Who was in poor? Nay, Ingamaba, I'm a television, Anu, Mavami Anu, Ingaba, a Mamagano, Anu, Mahati, Inga, Matambola, Kumba, Tomianda, Nitavi, simple, Leza, Peri, Andre, Jamega, Moya Salala, Uwamba Win, Tanuamagan Ejo, Yitiga, Nayinka, to your seat to your mind, Jawita, Ogo, Kuzitisha, Utuma. Wamami Yesu, ule lege
dwe. But here we are.
Bile mpawa potwe di. Klimubu suwabu no. Alimui. Ule andiske. Tawa jinti yukonzia. Ujitwari no. Kwa usabuga mchali. Ino nchimo. Ijisi. Yatwe nganya. Mujemi abufuba. Ule mpawa janza. Ule kubulambo. Muwe orisa. Kwa ule kubuna na kwini. Abantu. Kwa chogela agwamba. Ubeza bile. Jesu wakati. Kwamba. Kwamba ejo. Kwa nandime. Yomu jatula, perejende muu ya salala. Kwa kusiga, nariwa bala aliwa mwe. Musa mpaola, tawa jatiri. Mwenyiga ee, nanyiga ijisa. Imuka jenyo mwatu, wajajo. Upende kwa ste, ikuzo upende kwa ste. Eryo, hao, jendi, taitasi. Manaita siksi, naga sala, malambo a Jerusalem. Jendi, niwaga ugaga, mulumbe. Nincha ben, hawa, potuwedi. Eryo, hao, na jendi. Kijonya, isinsime, nilegari kupegwa. Amusirele eno, mojala, ujendi, jisisime, na yagali kupegwa, chenzi yagajitiga. Chenzi yagajitiga, jindi chujonyo, jisisime, na yagali kupegwa, banamede si, apesia, yagali kuhula kwensi, diamo yangu. Valindiziba tempele, yagali jaitwe, valindiziba buyage kupati, kwa hako veritwe, kaka jaitwa, mtu kwa kwa. Amusirele. We never made it early for me. Abo, but to me, that was she. Bosiasono, Bagari Wilbega, Abanagasi, Bosiasono, Bagaside, Bakwanda, Abanababo, Chenzi, Jagajitiga, Chenzi, Jagajitiga, Abandon Amigo, Utugawa. That one, that was in the school. You are my soldier. Mother Abo, Abasa Paula, Jaguchuga, Amosi, how are you? Abari Tawalimbabo. Kambo, baga jiruwa,
ufili.
Heli, yagali indiride. Hilira, mwezuma, tawe jentu. Yonya, wola ili. Maminiti ya tovela, ali magumi ovilo awasanui. Na maminiti, ali kumi. Kurirasha, utuma, setilaiti, yayo. Agukumpa atala awa, ujisi eji. Ujisia, tundanamiti, twayo. Kwamba, walipa. Na pe, maminiti, ovilo. Togavi jentu, itasugu. Kala kwanzia ujita, ndiyo nyalino. Amajiyeye, kala kwanzia ujita, ndiyo nyalino, chinzi. Ijinga, jajitiga, katundu, wandege, aomwe, katundu, wandege, katundu, wabato, aombi, katundu, wabato, wama soja, wana komunisti, bahedeni, inga, wazusia, masi esu. Inga bawe mpawa basimilesu, akubatola mutugwapa, akubalanganya, mulingwambe, waza paola uwezia, mapanga, mulimbago, Wenjila, mwanda isu akutola, pamaga yutu isu, abwa botola mitwe. Jeba kwanda, mwubawo mia kumalambo, wawana banagasi, ya kusungirisi kwa, jeba amba yutu. Yomwe, jisorirwa, kule mbabo. Yomati, ta penda kwenye isu inga, yalipa, masimpe inga yajita. Ejo inga, jeba jintu jirike, jamaano ulingio ujita, nijaga jita. Iguti, niataka jita, mtuagaba yintu jita ibusu, mamini timashonto. Inga ndiza, mtuagaba. Amaola ambi, mashonto abumi, ele ino kujaikwa.
What?
Nze, kwanda walotina, ndege jarino, mato, kwanda, alikuchito. Jarino ezintu, zotu amba wala inga. Ziabatu simpe, tawa jintu yomwe, ishede, ulichijo ujitiga, ujiresia ujitiga, kwenda na ujisinsimi, awa, potwede, alimu higi itavela, tamusi, jemo, chomunga mwabamo ibulembo kwa jansa uliku bulambo kwa kimwa mwajikelo akujanwa kubulijia tina kutina ezintu yawini alimui wabona kuti yawini hao ulimusi kuti kubola kwa mwami sunumasigo yenda kusumana na kinzi kwa kuli mungano kwa iya kuba jindi eji yaku jitiga lino nyomau ye yalionzi kuti mungano yonja ya mapenzi mapati mwole mwone utina eji ilimusi logo utina inyanyogo olu ilimusi logo ilimusi logo ibuti kubola kwa mwami kambo yoyitiga mungano kaitana kusola roketi yomwe kaitana kuma isi eji mungano inori mabogo a Kristo akutabago tulimama nino inga jajitiga kukumbwa jindi atu wambe jianda kantu bae ya kusagana omono jianda abo gali ibazi chobe ni kuti oyo mtu wamba ula kulindinye mamini timasho ntu ainda wamba ii derubide pao jianda kururama kantu omwe ambudu oyo kambo wongwe aliki oyo ugonjia kubala ulimbo obu kwa chansa jianda kururama chaingo tambika chansa limbo wamba kondiko mbela Mugosu Brenham, leza kulongeji omunene, leza kulongeji omunindu, leza kulongeji omunene, leza kulongeji omarumi mugubusi, leza kulongeji omunindu, yebo yebo, mwagweredi, leza kulongeji, leza kulongeji omunene, leza kulongeji omunindu munini, leza kulongeji omunakasi mugubusi, leza kulongeji omusimbi, leza kulongeji omwana munini, usina ogo, musimbi munini, mugubusi, mulombe munini, leza akulongeji, ulibyo mugu. Inyone na wabumi.
Oh,
oh inga yajitiga. Aremwe yajitiga. Jede ujitiga.
El ezi.
Tari situsuga. Ibu yo. Zendala ziotusuga. O yandua. Abantu wago ujete. Tabukwanzi kulikwasia. Chenze yajitiga kulindume. Jendi tajuga birembe. Jendi yoyabalila mogutamani. Hao. Ibulembo kwa janza. Mwulikubulambo. Jisibyo ya sayansi. Kasala kusiga umwezi. Mwuli wabagajita. Mubapirani. Kitu jonsi. Zalo lola. Nizu wabujulu. Takwanzi. Kumu narimbi.
It's time. When I don't know. But it's
jalo
time.
Chindi. Dede chandisi. Hele jalo chindi.
False prophets are lying. God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. It's later than you think.
Jenda kare jindi, wenda mamuyeya. Sa, tajitibu yore no,
wunsi
ya ulamwa, utina ulimwa, uti, wakari rubidi. Tanduwe magani ulampa wajendi, koka suriwa ujikombelo eji. Tanduwe magani ulampa wajendi, koka suriwa umungano yako. Ufula kwa sindi, nwagana na umiambo. Ufula kwa sindi, nwaga siyana mumuya. Utina ujibwana, inyika kairengerela. Harindwe, bola ugono. Anini kuyo, bola ugono. Mbelele iswekete. Amwete, oo. Mwaigite, ulimwanu, taingo wabola, unu anini kuyo. Anisugane chansa, iliago, waima awa kabela, atugombe, atomwe. Ndakutamba, kusuwa nchopeni, mbujona jago, inu, akubola awa. Na ulabikrama anu, umupailo wangu, ndakutamba ubola.
That's right.
Mwagwerede, mwama akulongesi, umwesu wangu, uyandwa. Kwa imigila, onya au ajipailo. Asho ntobuyo. Nizakulongezi omulindu. Nizakulongezi. Nizakulongezi omugesu. akulangezie leza akulangezie omugeso wangu leza amulangezie nyobilo leza akulangezie omugeso leza akulangezie waimigilo ponya awo ajipayilo lino leza akulangezie aijata ponya awo iutina kulivenzu ulumambi sambiga janzalego ejo ejirubite ulinduwe embona ya ujisiru shama yebo uzwa umusanza mukentaki leza akulangezie Moya Osala.
God bless you,
Lane.
God bless you,
Lane. God bless you. There's a wrong as you, Omelindu. There's a wrong as you, Omelindu. There's a wrong as you, Lesa, a wrong as you, Omelindu. There's a wrong as you, Omelindu. There's a wrong as you, Yabelo. There's a wrong as you, Omogesu.
There's a wrong
as you, Yutina oyo tali moyo wa Kristo tandizi awo hovete kambozi pamuga akulindira mpao taa tamugonji wana uti ngongwe izintu elyo zeyita muyo zeyita anyabo walo eji jagari jitondezio jajendi jamamanino ama jiswelele tunamasigu akuzibaguti eji tajiri jitondezio jajendi jamamanino wala katogajita yebo na usoma kuti deza waganana moyo wako ikumojino Wamba kuti wede uu sa insoni uzintu zoga jita zainga wa yutuga ebo wati inga zavijirwa umujizu wangu kundibona moti ujatikizia mwami wago oo yenda kukutulua kandiguya kukehena ya diabolosi heli toga mutamboli bali mwami wago mwami walo mwenderezi mwami ulaenderezi ya kionsi uyenda kuba umi wago kwenini wakumbali yebo uyenda upona umi Mwabina Kristo, mwenzula yuenda, heri. Togobu pona, mburi, mwenda kuti ujite. Umelegala njile mwoyo wago, arimi wamba kuti. Oh, da, nagulegala unjila, mwoyo wangu, Yesu, mburi mkutuli wangu, ii, heri. Nagulegala, iwa mwenderezi. Kambo, ndagali yuenda, ulilemega anini, mburi wabu. Ndiyanda kuba, wabu siyasunu. Oh, tali mwami wago, hey. Muya wa Elsie Presley, akutukuli. Oje kujisi, diabolosi, masimpe, sanga tobola. Oga Kristo, kwaenda, wana muya wagwe.
Sweet spirit, sweep over my soul. Over my soul. Won't you pray?
Sata mgo gomba. Dizimoya ya kutindiri, kitu ya mwenye jilobiti, kulindime, hele, chendi, ndagunzio, ikuwana, mbongano, akutafikira manu, kwa mbongano. Ina mwenye yansi, jinga jajutika kuti, George Washingtoni, mbozo wakwa kwe, nakajukwana jintu, chijonya, jajutika, ejo, jajutika, hawanya awa. Ina mwenye ya kuti, bantu, walulame, abantu walimu. Bamyaga, yaga inda, babagali nojita, jendi, chao ziki, pini, nagon porola iti, yomu yaguti, amwe pe, na pe, maloba, pabela bantu, baga wisuga, muga kwa, hiri asunu, muyasala inga, wabika, bulembo, ubulambo, akulitonde jamwini, uti, hari, elu, parmi, balakala alia, akulanga kwa wansi, nabana kasi, oo, Kula tontola. Era mwei. Mwurimbo wabede. Mwumazwa agwa noa. Wagalibi alirusteli. Laka kutuluwa. Mwanya. Mwajoba ugubola. Kwa mwana wa muntu. Kutambwa wago kwa kuti. Bola. Na kutamba ujipailo. Awamu aba. Kutina ulizikuti. Wajita. Jirobide. Kambo zitobori. Kwa imigila awa. Tondezi aleza kuti. Kulambiride. Kubamba. Igusolega. Pele kutina, mungu ya usala, taugonji, kukuti, ndirisi, taugonji. Abobo, atukutamige metu yesu, lino. Enda kutula mpailo, umana kasi, oyu, walo, unyamide chanzaria kwe, awa, agalo. Mjizi wangu, Yesu Kristo, inga, kukutula bumi kwako. Mjindi ejo, ya ujembala, wabona. Sena, ulachoma kuti, ulajita, alimisa ulizi obo. Iutina, ndiri manda wabwe, wakati, maji abwe. Amwambe kutundu eri kuti kosyuga akutasoma kuzia pere kuchoma kuti ejo chomwamba jiojitiga inga matambula ejo chomwamba tau yo muberegela mubomi kwa baba wansi kwa amazwa agu owansi ulingwe alike mwamereza Mwimwe jata janza Kiamana gazi oi ulede awa Igafa Wanda Tukwasiga Nekuba mani Kusangana Wakuponya Suni masiku Na Tamukwasi Na mwana Kako mpeme logo Nekuba Ugagiwa Igu kala Uelede Kale de igu yo Ilo mpawa wakati Mpailo warushomo Uyokona warwasi Leza Uyobagusia Nekomba kuti Uponye mwana gazi Yarino Moyo wangu utawa kwa uya mwuri mwezi baguti mungu ya wago kwa uri anu namba kukuruwazi kwa mwiri wawe uchi kuzwa mwuzina ya Yesu Kristo ikutegwa mwajisu kwesu akwenzi kupona uzida wola eri akube kuti ikujiswa abugwa mpami zimane akube kuti abigabotu kambo kabule mwareza winda mwuzina ya Yesu Kristo Ijiyambwa, uganzi, agambo, igangu, ujimo, mulimonizi, uligabotu, pao oyu. Tari ndimi, oyu waringwe, pao inga, daunka ujita, mulimo wangu, ketangala, igulwa gonsi, ujatikisia, igujiswa. Uga kabela, kukweza, igalugago, usumana na guya, umuzi, usegelela, wakala, utuangana, sunumasiku, langirira mami, ileza.
Oh God, standing in the midst of this, hour of death.
Oleza, wewe agati gawola eri. Yalofo, lofo kujebe, lofo kutenjema, lofo kugojiswa.
The departing of diseases.
Your great. Iwozwa kumarwasi. Moya wago manemu awa. Gawpandura si mo ziabo. Tabagombela awa wanyuwi. Kujipayelo awa. Bazikuti volembo wajanza. Kuli kubulambo Halo masimpi Tawede ugeza iji Yangu Kuli nchijo Bajisi ujiri yako Lino Bajisi ujiri Tia mutende Bajisi ujiri Tia bana sayansi Halimu tulizi Ulinduwe Mugubalesa ululeme Togonji Kulegila Babiloni unjila Moji mojayo Kakutawe ubapa Uleta iwabo Akwalo Togonji Kutulegila kwenda Kakutawe ujana Lubeta lwesu Edo tulimungu kwa mbaji kumojino Tata kuti awa vayu kui awa Taka lulaboge lubeta olo Mburi wakabola Chaku wabirirwa kwenzi Yamabogo a jesu Mburi buwabola Kusirira mtu oi ugonzia Kupandula ya kumuja Jikambia ujinda Bari kwa jiri yako Bari kanana Kabela babola Kuto kusirira Yendi Nukanana Panyamuga uzwa Kujuna siyapo Babola Kakide kweme Mami babo mami Gari kana Kristo, wajindi jilangu. Pere taba, tawakide weme ikupa kumboni uti. Gari rovide, helu wakati, uti na, uyondi peda kumboni, umere ya bantu. Walo, jomu peda kumboni, umere ya tata, abangilo wa sala. Wabasiluse, yabu, oleza utamani, takupa kumi utamani. Ulibabo rinu, babu ya ndaula, takwe kuti, nyo yabu, miandisi, ikutule ubotu, waleza, ndabatula, ulenduwe. Mwami, bayitaji tuye mwe, yonyarino ejo, kisutia, milao yonsi ya sayansi, banyamuga, uzuwabu, yono ziabo, akuwaola awa, manza abo, banyamunwa, utondi ya kuti, ule muya mwimbabo, uenda, karima oe muya, ubenzia, wamwaya, uji yaliza, ikuti bari rubide, mijito yabo ya tondi ya kuti, bari, zi, ibeni uti, bari rubide, Alimi, bariba teme, akulemega kabotu ilogo, ijabulemu. Uvola ujipailo, uliambirida, ndubisio siyabo, akulombaruste inga. Tobaga gira mansila ili onse, ikopa mami, ikutegwa umwe aumwe rino, asusikwe mungu ya wago. Musina, ya mwana wago, mwami jesu. Inakujendi, natukotame idemi tuesu. Dada uzia, yabo, na mwenye hui awa. Ikumojino, kutina unikuwakuti, mwajitaji ntu ilorame, mabola, ikutambwa, ikutari, wamanyo kwa pele, mabola, utambwa waleza, mupati usalala. Eo kambwa kuti, mwajitajeji, alimumuya wakwe, omuita uziwa kuti, mwajirovide, kabela, mwenda ululama, alimu, malomba, uingwe oyu, wakati, kutina mtu, ukulite bustongo. Amulombeleza, amulombe, tata, dirijonsi, usinabiyangu, yojita, kubola amoe oyu usinijiji, lushomo lanu, karu ya midi, ya kusinijia, aji, idealiza, tena mula shomo kutirino, mazitambula, tomalomba, igutina majita amitiano igoteme mwalomba mutambiga buyo manza anugulereza akuti ndashoma lino ndeza kulongiki mbogu yandiga ndashoma eno kuti ndajijana ejo chendalomba akuye kuti luzialo lwaleza lukuye wuntu kwanu longeze miu yanu kuwamba bakwe chaputamani mubwami amunyika eyo ijiza akuye kuti iwanu luzialo lwakwe lutamani lutakamusi akuye kuti akamuyomye akumuwamba mawola amasunko alimi itina pomba pati teyandika kuwumba achiyendije pati yela kusiga akuye kuti mukatolwe mukwe mpwa wa mugano yakwe ileleketwe kuyoba angwe waliyonse yebo mubunga amitoyano igoteme alimi muyenda kuibalukwa mumuphayilo nekwa kuti temwabola pele muyenda kuibalukwa mwalombwa muthamike manza anu zena leza amulongizi zena mulizi amulengepiyo kumanza sesenti yabonga 890 zena mwakwisa kuti eji chendi yakulingawula eji chendi yotwede kulingawula kuyanda o inga auli mulumbe wa mambanino pamangani mabothu wakamba ukwa mulumbe gautana taliga sunu masiku yomulizi pomba eli inga yayiumanyika thakwa yinthu yakulikasiya ikubabowabo alibambiti alilambiriti onse kwachitala kunywa kodika muxonto ilo thawa inga yabola alimwe chinthu puyo eyo chili chatide chalino luzialo lwaleza ilusola kusanganya mmangani akwe anthu omwe sa tamukandi kwi muli munyoko amwawe makolo muli mkhuthuli kwanu akulekela khristu wamuyendelezi mupatika mphatilo mubomi bwanu wachipha kuchiyendi natukomba amukombe lino omwe aomwe munzila yanu kuti nawo muli babaptisti amukombe nzila babaptisti bolakomba tachipambirwa andanu toli lonse amukombe buyo niyepo mwati leza kuba tachili chindi yaku kaziyakaziya tupungwe lino tukapwindira bukhalo obo tuli bola mukwesu kuchiyendi natwe awa tachiloleme kumuvangeli kwalo kuyena usumba uzya kwayinda kayindi kuyoba kubabatizya musondo yapasika ndikanza kuba oo kuno kubabatizya ikuphati alemwe kuti na twanamutambula khristu kakuli wakanyikizikwa musina ya mwami jesu khristu kawo sukamena kubabatizikwa kuwunyikizikwa twakuthamba ubole nekuba lino ikuya ikuti na ulayanda tuli bambiride mwambiri wede kuti uchise chinthu chomwe chakwamba ndiyamwamba ikupha mphayilo oyu uchindi ino tulindira chipotu mukwesu neveyo